Pepsi go, we done the music. Up and from front page. Go down, baby, jagala kubi kolam. Namazina tuli no kugazina. Over Kampala, over mu Indonesia. Kampala, you make it long. Everyone have young bala kunyuma. Muguye buli so mino mino. Balina ningomba wete go silica chain. Buna wete go silica chain. Agawala inze nino kubi kolam. Mazina tuli no kukazina obudde bwekiro abuzibye obudde bwekiro
nagadanda
obudde bwekiro abuzibye obudde bwekiro
nagadanda
obudde bwekiro abuzibye obudde bwekiro
nagadanda
obudde bwekiro abuzibye obudde bwekiro
nagadanda obudde bwekile bala ne numba ona buwala ne busembera epita weita na tungela Galapilla, Sagalapia, Obana Bachinkola, our lazy Jukilumba Kanyaki, Limusa Mayaka Vetaki, the Colopeni Bate Bokutib, Kanyaka Yatakuzido, Omusa Mayatakuzido,
Obu de Wachido, Obuzivia Obu de Wachido,
Nagadanda,
Obu de Wachido, Obuzivia Obu de Wachido,
Nagadanda,
Obu de Wachido.
Baby, get him, got to.
Obudde bwekiro, obuzibye obudde bwekiro.